olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
O se tausanga na amata ili te tele o le vevela inisi o vaenga o Ausetalia. Peitai, na mōli mawina e foi, ma le te tele o lōlonga matawhenga, inisi o itu o le atunu uepei o Far North Queensland.
Holy heckers, we've come out to the Ross River, guys, just to give you a better view on the other side of the wall.
O lōlonga matawhenga nei I Far North Queensland, e to alua tangata na mālili wai. A inisi o vaenga o Queensland na awhia I lōlonga matawhenga, e le I te le se masele na maua, a e to e tō se awha o le awha o Cyclone Alfred. Na ma awhia I, e le ngata I Queensland, a e onisi o vaenga I le tū I mātu o New South Wales, e pe o le aai o Lismore.
After destructive flooding in 2022, residents in Lismore in northern New South Wales are dealing with heavy rainfall and potential flash flooding again. The Bureau of Meteorology says a large part of northern New South Wales could receive 6 hourly rainfall totals of between 50 and 100 millimetres. This resident named Bruce says this is the third time he's experienced a flood in Lismore.
There's nothing left under the house. It's all gone. It's all been taken out. But upstairs, I still have lounges and carpet and fridges and kitchens and everything up there that I couldn't get out. So it's, it's bloody tough, I tell you.
Onisi o pitonuuna a fiai I whawhitauli mai lōlonga matawhenga o le tūmālo o Logan City. Lea o loto te lei nisi o tangata Pasifika o lo o aumawai I Queensland. E pe ona mōni mawina se tasi o tangata anu o Logan City e nofo I se paka Caraveni. Lili or Mick Pignant.
The last 4 or 5 days has just been horrendous. You know, like, I haven't been anywhere, basically just sitting here trying to protect my home, you know, what I got for me and my dog. So, and I've had people come and stay in there because I had nowhere else to go and they were rained out as well and their tents were blowing away. You put up with what you can. You battle on.
O whawhitauli nei I le te tele o lōlonga matawhenga mai a whaa māla rosti na whaalia e le Climate Council I Ausetalia e māfuasa o mai o noa suinga I le tau. Na tā ua foi, o nisi ia whianga I tangata o le si itanga I le tau o inisiua mai whaalavelave whaafuasei, lea ua si itia I le tolu se fulu piliona tā la mai le tūlanga nei I le se fulu tausanga ua tuana I. O lo otu o ia fo isuinga I le tau, I le itu I seitu a inga limu limu na mōlima wina I South Australia. E wha aingoina o le Carinia species o le algae, o seitu a inga limu limu ua pepe ai mea ola I vaitafe, ma a fi ai ala vai o le setete. Na wha alia e le sui purenuu o le York Peninsula Council, Richard Garabas, le tūranga a fi o le itu malo mai le limu limu le algae, Ele ngata ele atina e o tangata tāwhawhao ai o le si o si umanga. E pe ona mōli mawina le tele o le ia maisi mea o la ua pepe I waitawhi.
It's really disturbing for our town that there wasn't a person on our jetty. Not a person. And at school holidays, normally there's hundreds of kids. All they could see on the bottom was silver. And the kids are saying, what's on the bottom? And it was just dead fish. It was like a carpet of dead fish, and we don't know how it affects children.
I whaamasinonga, ma le tūlafono I le nei tausanga, I Vitoria o loo whaawo pea le sailinga o le alii o Desi Freeman, le tangata lea na whanaina I le oti ni leo leo I le aai o Pōpanka I le masino au kuso o le tausanga nei. O ia o se tasi e talitonu I le leai o se aia a se whainga mālo ma le whaamasinonga I ona saolotonga po o ia o se sovereign citizen. O lo o ia I pea se tau I e miliona tāla mō ni whaamatalanga e whesoa soani I le sai sai o Desi Freeman. E o mai le teimi nei, o lo o tā aloa pea o ia I le vā o matua, pea wha pea o lo o so I fua pea. A e masalo o le mata upu I le whaamasinonga na silio na li potia I le nei tausanga, I le ngata I Ausetalia nei, ai o atunu ui whafo. O le whamasinonga I Vitoria o le tina ia Erin Patterson. Le anatu ua ia, mamolia I le fasiotia o ni tangata se to otolu. E au fiai mamatua o le tamaloa na lano nofo mua mua. E awala lea I le faa o nana aina I se mea aina I a kukaina, se Beef Wellington. na palu iai ma pa utalinga po o mushrooms o ona. E lata ele tolu masina na whaanga solo ai le whaamasinonga o Aaron Patterson i le aai o Morwell na liipotia ele ovoa i le toa lua se lau lima sa fulua tu sitala mai au satalia nei mai sia tunu ui le lalolangi. I le aso valua se tema o le tausanga nei na au mai ei le whaaiunga a le whaamasino sili po le whaamasinonga sili i Vitoria le afionga ya Justice Christopher Beale na faa maonia umai mōlianga o Aaron Patterson, ma faa salainai o ia, ile tolu se fulu mare tolu, tausanga ile fale pui pui.
Please stand. For the attempted murder of Ian Wilkinson, I sentence you to 25 years in prison. For the murder of Heather Wilkinson, I sentence you to life in prison. For the murder of Gail Patterson, I sentence you to life in prison. For the murder of Don Patterson, I sentence you to life in prison. All sentences are to be served concurrently. The total effective sentence is life imprisonment, and I fix a non-parole period of 33 years.
Le fionga ya Justice Christopher Beale i le tuina mai o lana whaaiunga i le whaamasinonga sili le Supreme Court i Vitoria i mōlianga o Aaron Patterson. O le reporti lena, na wha maa popo ina e Biwa Kwan, mole SBS News.
Like, share, ma faali sau finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.